waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Ka bulchiisa naannoo Tigraay keessa jiraatu Oromoo raayyaa gosawwan Oromoo bulchiisa naannoo Oromiyaatti ala jiraatan keessaa tokko. Maanguddoon Oromoo raayyaa dhalattoota Oromoo sababaa waldhabinsa daangaa Oromiyaaf Somaaleetiin manaaf qe'o ofiirraa buqqaanii gara Oromiyaatti dhiyeessan dhiyeenya kana deemanii ilaalanii turan. Kanumaa jiruuf jireenyi Oromoo raayyaa maal fakkaata? Gama kaaniin immoo giddugalli qorannoo aadaa mana kitaabaatiif addaraa yookaan immoo arkaayivii Oromoo waa'ee Oromoo raayyaa maal quba qaba laata? Soraan maanguddoo raayyaa akkasumas immoo ittaanaa daayirektara qorannoo ka giddugala aadaa Oromoo Dr. Gammachuu Daadhii dubbisee jira. Ibsa maanguddoon kennaniin jalqabna.
Maqaan koo Hadir Mujaahid jedhama. Mujaahid eenyu? Mujaahid Diimaa. Diimaa eenyu? Diimaa Wadaajoo. Wadaajoo immoo? Wadaajoo Baahaa immoo? Ummati raayyaa walakkaa Tigrii keessa jira. Qirincaas isheen xinnoodha isheen.
Lakkoofsi keessa nagamta.
Oromoon biyya keenyaa waan itti jiru gama 46-47 ol. Hinta guddin isaa gurguddaan isaa oomicha xixinnaan isaa Tigrii ta'e malee bal'aadha.
Eessfaa qubattan?
Balee kan jedhamu jira, Dooloo kan jedhamu jira, Cona Bilibee kan jedhamu jira, Acaagamaa kan jedhamu jira, Kubee Jabbilee kan jedhamu jira, Dagaagaa kan jedhamu jira, Abbayyee kan jedhamu jira, Marsa kan jedhamu jira, Gabbatte kan jedhamu jira, Gayyu kan jedhamu jira, Azaree kan jedhamu jira.
Lafa bal'oo agamirra qubatta? Abbaan warra tokko lafa agama qaba.
Guddina raayyaa horii jennaan horii guddina kan qabu hin jiru. Yoo inni dureessi jedhame hidhaa qotiyyoo sa'a lama horii sa'a sadii. Inni hiyyeessi qotiyyoo takka sa'a takka horii sa'a lama. Re'ee shan wayii re'ee afur wayii re'ee kudhan inni dureessi nagaa ta'an immoo. Ooroon keenya ikseer takkasi. Inni dhalate kun ooroo ikseer takka sanarra. Inni intala niitii fuudhe kun achirraa rabci takka. Achi ikseer sanarra dhiiteetti kanta. Dacheen keenya dhibba horiin keenya guddina hin qabu.
Namni lafti bal'oon tokkam hektaar tokko jechuun namni lafa qabaa jedhan tokko.
Namni takkichi ikseer hin argatu. Woo ijoollee sadii, woo ijoollee afur yoo qabaate ikseer takka. Namni takkichi immoo takka immoo rifci jechaan 25 lakkoofsa miilaatiin 25.
Dureessi tokko horii hagam qabu dureessi jechuuf?
Biyya keenyatti inni dureessa jedhame gaala 10 ol hin qabu. Gaala. Dureessa jedhame gaala 10 ol. Inni immoo ishee dacheessa ikseer sanarraa nuti immoo jimaa xinnoo yoo dhaabe. Yoo akkasa kan immoo inni halkoo qabu immoo katamaa keessatti warra bitatee xinnoo yoo ijaare malee waan kana ol hin qabu. Mana takka takkicheessanii foo hin qabu. Qoraan hirkatee jalatti waa liqiidha malee qorqoorroon isaa yoo diimaadha.
Dhaloota hedduun duratti biyya baatanii naannoo teessanii Oromiyaa waliin argitanii garaan dhuftanii arguu dandeettanii taatullee afaan keessan hin dubbattanii ijoolleen teessan afaan keessan hin dubbattu. Afaan kanaayyuu akkamitti guddifattanii agammaati iyyuu afaan kanaayyuu akkamitti guddifatee asiin gaate?
Ani cirmeen koo 46. Ani 46 oromicha kana onnirraa barte yoo naan jette abbaa koorraa hin hambisani. Waan naa gadii kan jiran oromicha kamaan bifnoodha. Waan yiidhashin isaa hin beekan. Ani gin labaana kuraaraatiin dhaladhe. Ammammoo oromichi inni achi jiru kun inuun badu deemuu jira. Badu 30 yoo taa'e baduu jira. Inni dhalate Tigrii ta'uu jira. Inni takka abboota keenyarraa hanqinni. Oromichi keenya baduu jira. Ani oromicha isaa onnirraa yaa hambisadhe. Abbaan koo haadhi koo Oromoodha. Raayyaa arganne mixashee isaanirraa Oromoo hambisanii. Warri isaanirraa hambisanii inni miidhashee jiru isaan jiru Tigrii malee Oromoon hambisa. Timirtiin qabu Oromoodhaan. Abbaan namarra Oromoodhaan namni dubbatu hin qabu. Wattaaddarri keenya Oromoo namni dubbatu hin qabu. Ani aduwarraa asirraa warra toggalootiin kajeellaa hin qabu. Ijoolleen dhasheef. Bittisee achiin hafe malee. Oromoo argadhe kanatti gin deebi'ee warra galuu kajeellaa hin qabu. Timirti keenya Oromoon hin jiru. Namni qara'e immoo masgiida keenyatti Oromoodhaan kan qara'u hin jiru. Egeree hundeen keenya hin bada oromichi hin bada jedhee yoo timirti beeku yoo warra xinnoo yoo akka tima haru yoo nu go'otan hoffolle yookaan sagaan baduu keenyan.
Ijoollee nati dhalchuu jirtu afaan barachuutti hin jirtu orma narra taa'uu jirtii jetta sirbi faan yookaan ammoo waan aadaan baduu dhoowwattan maanfaa qabdan walaloo taatu sirba taatu waan duri abbootiin teessanii sanitti himtellaa taatuuti.
Qaraarsoo hiriira habannaa walitti dhufte Oma walfutu sarata taba ormitan kun kana takota ko darba darba andin male budda wa andin in kakka bande fani
tafakenna fi walfudan malfa jettan
dume gumaye jettan mo gumaye lal gumaye jettan fa sa do gumaye lele fa akana male wa andin kam
gumaye lole entu man manje chu gumaye lole
male wa guddo binun kam
gumaye lole jechu manje chu
mo kande gadi tie baro mele jala yake magallin da fo jama'a jara tarafa jinna da sule gana su an bulo bafta kana irge karrafe bulo kare shigalaba malum lallabane ayum din didde daimum kallabane yam bosha kayya kamalen indito boshina boshiste imman kondito da sule tarafa an bulo bafta kana irge karrafe bulo jitta kanum kana malewa
tanzin kono dikka Kono di kame ti be kware wane dujete. Wanda sabo. Mijolente sana babaga eda chuden.
Makan ko hadir mujahid yera. Mujahidin yo mujahid dima. Dima wadajo. Wadajo imo. Wadajo ba imo. Ana ol wanin de kunka wakunkan.
Aha. Ormicha nagan mukan bet. Aye, wan itu walau sumne, yoga itu nene. Kharan naga gala, war naga gala.
Aye, gala tu masih nirujiran ye si.
Aye, lambu bukhadir mujahid din di mah, kudugala tefatta. Ado tanjen nujarolem kaya, rutufan tu nene. Salia sami gala tefatan. Ada raya, ojat cusi. Jarole walin demte la fraya ke demte. Ada warra, kau warra ulte bulte, wa warra kejirat jiran warra lalte. Ada warra kuddo dunia bersihce, nama itu bersihce. Warra kuddo gala tefatan. Salih anu leh enggalat hegal cina. Amma mo jiddu galik orang no ada maneng kitabat ifi archives yokan haddara. Oromia kan oromo rayyatan. Ada warra bersisu rat. Ada warra oromo di biwal bersisu. Ada warra akwarri afan ufi jabefat. Ada ufi jabefat. Yohan ammo wa warrihe juruyu. Sena warratiyu. Rufati warratiyu. Olma bulti warratiyu. Karkarani malin korachu jiran. Ato sanjandu jiddu galik hunene. Gandila mandura tujijal kabe. Ado tanjanu jadu galih kuni nak doktor gamacun nanje cujuruti ganila mandura jal kabe uye mutum mana normia ti iya be ujian isani gudro ni ada sena maneng kitabat ibar kaif suhana jabe isani tin olkau koratani tin olkau ada raya tanamanin korat cujurani jadi tin doktor gamacu dari etana director jadu gal kana gafat dia kanjat.
Wanita sahaja kerja ada tu jawi berit dulu gafat te. Tambah yunati tikara mutum mana normia ka koratani injiru. Afan isan tinggal jarak manimmo, kajarin afan amara, kajarin afan tigreti. Kebira wantota isan afan birat jadani adan unconsciously kaitifaya daman. Fakennya sirbasani kezda, korma gava lalai kanjaran sirbasani kezapti erofa jadaman argita. Orumumma garfisan wantota hidua kafarka kaban, wantota hidua kaban nut garfisti. Kanaf wantoni korata mukaban wan hidua jenet buran na.
Aha, kuna nala gafanne jennaani oromo wan jedani yudi yotana ormichu wan jedani yudi yotana argine jeda agito kormichu jeda agito koromo jeda ijolle chikam namale chilagalu yum feene laftene argu feena namkhe nargu feena jechu jirani karor fagoti yolal illa fa garana fa kubsi sufa yoha wan dage tamfa bironte sawanni sin dage tfan garamin de mujurt
gafi baye sana gafatte haga yonaditti sadarkada ya darra kan darbe warra yatana Barakahnya itu dia menjadi lewaya mengkam lu orang monde di janggul kesa jirti jirti keraya kun jirti kakamise kan balik ni angkara lalamu jirti jirti izakan hunda ratu andam ni supporti nurra berbadu degaramu akadanda ukalati kawanir akah mana hoji kenyat jecuda kanarra kanafe adat si karorpanne raya ni koran makanjen ninguru kuni akah angkinati kanne ilalu ta jecuda akamana kenya Gavin atau gavat te, akak Simon titir lala gati gudda ke ninafi. Malah si ada cerita gudda dalle, dah nusin mokal binti ada turre. Untuk uang guddo dah, ini ummat raya, ummat Kenya. Amahal lagi rukan juga macam cerita jero nampi bayen. Eni masal le matawul kabatehi macchu andan daif sana kezat monus gaye kab mbau nurra jirata. Umman ni kunak kau bekuf, akak sanjisa bekuf, akak lafasa, abahid baka anur jati. Buat sana kesat tiga ibu da kamu beksisu kaya nu ergam ni kenya. Karena fee si kanar akai ada cerita guda tefudan no antai fee galat guda kamu dijenna.
Aiyah.
Horabula, wari jio eh.
ejen yih doktor atlene ori buli walmaro rebulla guddos galate fadda kana naga waqa khisdu
naga naga na tore yih